Downloaded from zenlouder.com.
Can I hear that? Damn, these some organic vibes.
La 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 la. Maisha yangu ya bahati, naishi kwa imani na jiriski, natafuta kote fight for life. Maisha vita ndapambana hadi mwisho, nyumbani mindo tegemeo, naishi kwa imani na jiriski, wamepata kwa ninami nisipati. Yombi kwa Mungu anepushe maisha magumu. Maisha mazuri natafuta, nyumba pesa magari natafuta, sijapata, sijapata. Maisha mazuri natafuta, nyumba pesa magari natafuta, sijapata, sijapata. Bado natafuta,
sijapata,
natafuta,
sijapata,
sijapata, sijapata. Bado natafuta,
sijapata,
natafuta,
sijapata,
sijapata, sijapata. Wazazi wamesema mtoto koma uyaone na ujue, ipo siku tajitafutia, ipo siku tatutafutia. Maisha panda shuka ninatafutisha, riziki fungo mbili ninakamatisha. Naamini nitapata, naamini nitapata. Maisha panda shuka ninatafutisha, riziki fungo mbili ninakamatisha. Naamini nitapata, naamini nitapata. Shamba nikalime usiku mchana natafuta nizipate, japo kidogo na shukuru nimepata. Kwetu Afrika asetumika asile. Maisha mazuri natafuta, nyumba pesa magari natafuta, sijapata, sijapata. Maisha mazuri natafuta, nyumba pesa magari natafuta, sijapata, sijapata. Bado natafuta,
sijapata,
natafuta,
sijapata,
sijapata.